still up when I get and so old to the world now. Alongside guardian angel, team and I go on to who's it looked at talking about the boy.
Seven Heaven Music.
To be
wakamwambia yule Yesu,
kamwambia yule Yesu
aliyekuja kwako umbatize wewe, leo ameshaanza kubatiza. Yohana kawajibu, nilipokuja kwenyu sikusema mimi Masia, nilitengeza njia yake hata nyumba yangu, hivyo inabidi yaongeze.
Na kubidi we upunguke, muache Bwana ongezeke.